Blipiti we mkuru wile na winga jamu kama pante. Blipiti we